ngurdang fulbe.
Mali na maneteno sanne le ko faltino ko habbino e maral e do tidor maji hebude sembe e rafu renagu le sahel waddi saddaji fa hewi le gollal gal nananongal tino le hemre ko watta sappo e jenay ko wi'a produit intérieur brut so tawa ma marobe do kambe do bawtino hojudu laabi na wada golleji mubben maral fa nafo le gende kittude e mali hono Côte d'Ivoire e Sénégal ko buri fu le battagal dungu ngu saddaji jurudi rafi lenagu wari darnude dum fu in début bokum yusata kono le lumoji keddidi sedda le galluje mawde gendini
koyde ka wala koyde ka fay nokko yata koyde ka dun ka stop men jano mutien men jaha gaaji en lere en fu en ciore en warta koyde dun ka mutti hande ande ka do jara bu asusa yaade lere en dun ka lawu te nyono euro to warta be charte ngare jippina nyono charte nyono men jaabe ciore nyono min charte mo wulay min gat min de euro men jaha sangaso on yo ron jaha champarnaaji
bali terroriste en eden jogitiide be kaptirde na walla laamu wakkati gomma na tuume oncude daabaaji Samba Cissé kanko o wonaano hoorejo galbal mangal Bamako nawi e Sanfil
ko abije kanye e Senegal ko ka hantaaki ko hanti ka do fan do mali do won do hanti Senegal ko mun ko alhamdulillah rekkiti de du takete e mobilaaji jaa direct faato wi be ngala torro wala won fuwala bije du fay ko sorte ubinaaji di fu ngati ubinaaji ubinaaji
Senegal
Senegal dum torro wala aban minen mali do won do torro won
de mali le yimbe hemere ko watta cepanda jeetato ngatta na golleji mardi de galluje mawde gendi te sabu denagu na wodi de gallure mawde leydi ni to kujje mali de kebi sembe sanne na wonde tidor maji hande dum wadi de buudi dabaaji di yenki sanne inde bi bokum e Samba Cissé e kuccini noddangu e horebe leydi ndi
min ke enti Allahji fa hiwi dum min jitlamu haybe min batta min hakkille ono jimti nato e galbe soodo be kandi seddudo do yibbe bonde rebe na yibbe wobbe kassen ko padi e gaddum bilanci dum tan won ko mi nyaawto laamu ko heddi ko de leydi jotti fu sa Allah jibi tan jam ana wuu
inshallah
barta no wuru noni ka hande hande o kam den do ti Allahji
fay kenya premier ministre élevage ministre élevage de Sénégal yaltini kenyen balla mun tan e hoore mu dunaaji didi mbaalo e temere je wadde nam neddo goto wadde mo kenya wala fu mu yi o dere mo holli aduna fu film holli aduna fu nenno mali huunde do yaama isin woni isin o jaati jaati woni ka ala jaayde jaayde do sotote
mardi ni o gollal ngodungal sembe nannanongal yimbe mali tino do hemre ko watta cepande tati jaago farda bayde heedano e lundo tataberde ko habbe kujji fuccondeteede yaasi gendini caggal kange e haabu Moktar Bari VOA fulfulde Bamako